Nini moto wezi zima, tafanya nini? Nina nyota wezi ziba, tafate nini? Iko written in the stars, hakuna kama mimi. 007 usimesta mimi. Na wakamia uno por uno, like you owe me one. I've been waiting for my turn while I'm waiting for my run. Nana, na sijifiti kama Pluto ama sun. Hakuna kitu new wiki ya uma na waban. Mini shida karia ina drive na ni monopoly. Amendi bona tukiuza ni commodities. Na zero pressure feel, na siye sabunil. Hapa ni vibes, tuna rhymes, jia melody. Indashina jam, kuna lines, kiza frequencies. Money, money jiga chance fuck a record deal. Couple of niggas on a drive jiga sodomy. Kiss has to please the most caribou from a sleep. Passes on a rap mobby trash talking jibarish. Takuni dismiss na daka tupatani ish. Nankirubisha is ego ni remedy. Na bounce back kama trap among the trampoline. Made for this shit they gonna bondu wezi chuja bitch. Voodoo or do hoodoo she strong and by enemies. Covered by pedigrees na sina nemesis. I told you that I'm the one I'm not the wezi zima, tafanya nini? Nina nyota wezi ziba, tafate nini? Iko written in the stars, hakuna kama mimi. 007 usimesta mimi. Mini moto wezi zima, tafanya nini? Nina nyota wezi ziba, tafate nini? Iko written in the stars, hakuna kama mimi. 007 usimesta mimi. And wezi you know, now you know. You about to know me more. I've been fighting for my life. Nikingojea my chance sana. Najifunika na mashpicha na mavazi. Vita napiga na God. Nikihepa madevol. Ninashindwa. Psalms 91 on my enemies. Na ikizidi 109 wafunike si. I've been a victim so long when your necessity. Na deko wina on my drums. Sini toke please. Voices in my head. Zina day I'm not enough for it. Hata zima kwa sivit like I'm a fuck you mean. My soul doesn't collide na my memory. But it's a feeling siri but then not a part of me. Wase wako close si wa trust ni ma wanna fake. Sorry no sweet sometimes kama magic trick. I've been at the other time na si gamble pick. I wanna build my love na mwako part of it. Heavy is my head ni kona crown I'm in my castle grease. Na ikana kuma pick the way get away from me. Humble ka benedict and looking for benefits. I'm all 7 and a damn kubai ni moto wezi zima tafanya nini. Nina nyota wezi ziba tafate nini. Iko written in the stars hakuna kama mimi. 007 usimesta mimi. Mini moto wezi zima tafanya nini. Nina nyota wezi ziba tafate nini. Iko written in the stars hakuna kama mimi. 007 usimesta mimi. Wezi mesta mimi. Mini moto wezi zima.